Awurade yɛ so akasa yɛ ti bia ho bɛba yɛ nam no so bɛba misi ho nua ho Awurade yɛ so akasa yɛ ti bia ho bɛba yɛ nam no so bɛba misi ho nua ho
Yeah.
Thank you.
mon cou, non, mon cou.